Akamara makam ga kurubi ebube aga be purali.